Pulezidenti Yoweri Museveni asomozeza banne baavuganya nabo ku ntebe y'eggwanga banyonyole eggwanga enteekateeka zaabwe ku ky'okwegatta okw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika ky'agambye nti kyankizo nnyo eryo yenna yayanira okufuga. Mwami Yoweri Museveni Tibaburwa nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera kuba pulezidenti asinzidde entungamo ng'ayogerako eri bannamawulire abava mu bbendobendo ery'ekigezi n'asaba bannayuganda okuwagira abakulembeze abalina okuwolesebwa okwegatta okw'amawanga gano ag'omuliraano. Agambye nti amawanga gano geetaaga obumu mu nteekateeka zonna gabeere n'akatale akawamu kwe gatundira ebyamaguzi okwegatta mu by'obufuzi eby'obutebenkevu bwe ganaasobola okwekulaakulanya.
Ekya integration mbona kiri mu bahiga imobarulio kyakatali akatali mbona n'obotagiraho integration okwegeta konka akatali abantu basimuka batandika kukora bona akatali k'omu Uganda tukari kumara ahubwo kulongwa akatali k'omunsi buli yensi neyamarira akatali kayo omu China owabantu wakahundukamo na miliyoni 800 kyafuna naronda akatali ka Uganda akayiza takayeni kamara akabiri biliyoni y'abantu rero owabantu miliyoni 25 miliyoni gushigiri.
President abadde ayogera mu lunyankole era asinziddeyo n'asuubiza bannakigezi abalina amajaani nti gavumenti yeteeseteese okubakwatirako mu bibasoomooza ng'ebawa ensimbi.